Wananita chema taita.
It's gender streams.
Minama sela media. Minama sela media.
Hakuibadili yangu dini tu, harinibadili na tabia. Chajabu na shanga mwezangu, amebadili na njia. Skuza 20 saa, eti nisimgende takichawa. Hata siyo saa kwangu, inaniumiza. Sitaki kuamini kama waenga wapo sawa. Amini usiamini, oya mapenzi ni dawa. Squeeze siapati na umwa, o nafsi na uma. Roho inachoma, moyo unashindwa kusukuma damu. Na la 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 tu, 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 na la 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 tu. Sijui nini shida, najiuliza majibu sijapata. Na kama kuna kosa ngenieleza, wenda tungesuluhisha. Na kama linichoka ngeniambia, tungepea na taraka. Huenda nami moyo ungelizia kuliko kuondoka ghafla. Sitaki kuamini kama waenga wapo sawa. Amini usiamini, oya mapenzi ni dawa. Squeeze siapati na umwa, o nafsi na uma. Roho inachoma, moyo unashindwa kusukuma damu. Na la 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 tu, 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 na la 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 tu.
Wananita chema taita, Jamila Mboka ise. We producer stani, wanamwita Kenzo Genius.